Baby, you're mine. Baby, you're mine.
You're my happiness. Kwanza mcheshi.
Na 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 na. Oh baby.
No. Nasema wazi umenishika na mimi nimeshikika. Yusi livumbika vunja beki tuntalipa. Taka wote sneaker pesa nyingi takupa. Yani sifa nzuri umejaliwa umeniteka. Kila siku mtoto mzuri na kota. Hadi najenga beef nizi ndoto nazoota. Sitojali wakisema unipendi. Hadi pesa mahali nkitoa sidai chenji. Sina gali na lesine ya mapenzi. Yani kiguke ndani ntogelea dizenji.
Asiri ya moyo mumivu sitaji kabisa.
Oh, na kuplow miss. Kumba sito kwacha wendo wangu miss. Ndo to make a future bida we. Mama besi kwa kabisa. Saku nicheze mi utanitosa. Wendo kwanza special kati ya tisa. Nikiku kwanza kesho takirikoswa. Nipe mapenzi tena niongeze. Wendo mjenzi usi nipoteze.
Ta 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 ta. Hivi ni nani kawewe. Ta 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 ta. Unanikonga mwenyewe. Ta 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 ta. Hivi ni nani kawewe. Ta 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 ta. Unanikonga mwenyewe.
Ta ta ta. Takupenda kesho pia so kimeo. Takutuza karupia wendo music. Mindo idea sitokuzi wendo wangu malikia. When I close my eyes I see your face. Busy baby don't break my heart. Cause you make me hard. Hey girl, umeniweza. Unavocheza, unanipoteza. Macho yako, ukilegeza. Mautundu ya kunami naziriwaza. You are my happiness. Kwanza mcheshi. Umbala koliko sexy. Usinipe kiss, here's a fix. Everybody kwenye chesty. You are my happiness. Kwanza mcheshi. Umbala koliko sexy baby. Usinipe kiss, here's a fix. Everybody kwenye chesty.
Cha 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 cha. Hivi ni nani kawewe. Ta 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 ta. Unanikonga mwenyewe. Ta 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 ta. Hivi ni nani kawewe. Ta 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 ta. Unanikonga mwenyewe. Ta ta ta. Jisu tahira. Moyo wangu shafika kwako. Chonjo sija ukafira. Moyo wangu tomiza mpenzi. Naisu jisu tahira. Moyo wangu kafika kwa tenki mwani. Mwisho siku kasira lazizi. Ukanyumiza moyo wangu. Moyo. Moyo wangu. Moyo wangu mimi. Moyo wangu gali.
Yo, my son. Obi mapenzi.
Ba 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 ba. Sound the swagger.